Yeah. Ay. Chesi. Y una malí. Okay, upampi. Hasta funa mina hoba yamtiza. Kelly top dog, who was canteen. Twitting way in a social, under the gibi. Okay, upampi. Hasta funa mina hoba yamtiza. Kelly top dog, who was canteen. Twitting way in a social, under the gibi. Eva Timanang and Nansenko. Obisu chase, I see Basili say it all. Abuti wadi chipi, mobilazo. So Bahamas bring a telling, I'm a sogi sweaty all. Eva Timanang and Nansenko. Obisu chase, I see Basili say it all. Abuti wadi chipi, mobilazo. So Bahamas bring a telling, I'm a sogi sweaty all.
Jeezy, tell us on the phone, you're a solo gum gun. Ay, ay, imani kina wadang kunu fuza lundi. Ay, imai, imai, imai.
Go. bad little bitch, no basic. I tell her pull up, homie, won't chase it. I tell her keep it 100, don't fake it. Shawty got a slim waist, but that ass thick. Dollar sign of Jazzy Q, we made it classy. I'm from L.A., you from Joburg. We them niggas, baby, fuck with a whole herd.
Show it. ungishude balungunze kuduzela umncintiswano phakeka ngempela bebhethela ugijimela isitimela sangena bamemeza amaheme buthula ubekeke shithela ugekeleza uhubulela isitembe gekelegeke mgedeza mabeze ngezeme sebathekeza abaqeda ibhusha lomsebenzi ngeleka ngempela cabangela amasetin ema ungibona ungishude ungishude balungunze kuduzela umncintiswano phakeka ngempela bebhethela ugijimela isitimela sangena bamemeza amaheme buthula ubekeke shithela ugekeleza uhubulela isitembe gekelegeke mgedeza mabeze ngezeme sebathekeza abaqeda ibhusha lomsebenzi ngeleka ngempela cabangela amasetin.
I'm ishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi sengishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi sengishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi hayo ulazi ngayo wani kwesithuzo umthule sithombeni sengishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi ulazi ngayo wani sengishulazi hayo ulazi ngayo wani kwesithuzo umthule sithombeni kuzumlazi lo mfana mayefuna ulazi 99 lo mfana mayefuna istelaziki lo mfana mayefuna lazi mahlisa lo mfana mayefuna ushwani lazi lo mfana mayefuna
ngempela xa ucava.